Yosuwa igice cya gatandatu. Imana ibwira Yosuwa uburyo bazazenguruka Yeriko. Yeriko hari yakinzwe cyane kuko batinyaga Abisirayeli. Nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho. Namwe ab'ingabo mwese muzazenguruka umudugudu rimwe, aba ariko muzajya mukora kumara iminsi itandatu. Kandi abatambyi barindwi bazatwara amahembe arindwi y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku, ku munsi wa karindwi muzazenguruka umudugudu karindwi, maze abatambyi bavuze amahembe. Amahembe navuga cyane mukumva amajwi yayo, abantu bose bazavugira icyarimwe baranguruye amajwi yabo, inkike z'amabuye zigose umudugudu zizahera ko ziriduke, abantu bose bazurire umuntu wese imbere ye. Yosuwa mwene Nuni ahamagara abatambyi, arababwira ati, nimuheke isanduku y'isezerano, abatambyi barindwi bajyana amahembe arindwi y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku y'Uwiteka. Maze abwira abantu ati, nimuhite muzenguruka umudugudu, n'abafite intwaro nabo bahite bajye imbere y'isanduku y'Uwiteka. Nuko Yosuwa amaze kubwira abantu, abatambyi barindwi bajyana amahembe arindwi y'amapfizi y'intama banyura imbere y'Uwiteka bayavuza, isanduku y'isezerano ry'Uwiteka barayibakurikiza. Abafite intwaro bo bajya imbere y'abatambyi bavuza amahembe, n'ab'inyuma bakurikira isanduku, b'abatambyi bakomeza kugenda bavuza amahembe. Yosuwa ategeka abantu arababwira ati, ntimuzasakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane, ntihakagire ijambo riva mu kanwa kanyu, kugeza umunsi nzababwirira nti, nimurangurure amajwi, muzahere ko muvuge. Nuko azengurukana isanduku y'Uwiteka umudugudu rimwe, basubira mu mahema yabo bararamo. Nuko Yosuwa azinduka mu gitondo kare, abatambyi baheka isanduku y'Uwiteka, n'abatambyi barindwi bajyana amahembe arindwi y'amapfizi y'intama bajya imbere y'isanduku y'Uwiteka bakomeza kugenda bayavuza, maze abafite intwaro bajya imbere, ab'inyuma bakurikira isanduku y'Uwiteka bagenda bavuza amahembe. Ku munsi wa kabiri bazenguruka umudugudu rimwe, basubira mu mahema yabo, bagenza batyo iminsi itandatu. Ku munsi wa karindwi bazinduka kare mu museke, bazenguruka umudugudu nk'uko bajyaga bagenza muri iyo minsi itandatu, ariko kuri uwo munsi ho bazenguruka umudugudu karindwi. Bageje inshuro ya karindwi, abatambyi bakivuza amahembe, Yosuwa abwira abantu ati, nimutere amajwi hejuru kuko Uwiteka abahaye umudugudu, kandi umudugudu n'ibiwurimo byose bizashinganirwa Uwiteka, ariko Marayi wa Rahabu aba ari we uzarokokana n'abo mu nzu ye bose, kuko yari yarahishe ba batasi twoherezaga. Namwe muzirinde mu buryo bwose ikintu cyose cyashinganywe, kuko nimugikoraho muzazanira urugerero rw'Abisirayeli umuvumo n'amakuba. Ariko ifeza yose n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'icyuma byose byerejwe Uwiteka bizajye mu bubiko bwe. Inkike z'i Yeriko ziriduka bakiza Rahabu, abantu bahera ko barangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka, abantu barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda. Barimbura rwose ibyari muri uwo mudugudu byose, abagabo n'abagore, abato n'abakuru, n'inka n'intama n'indogobe babyicisha inkota. Maze Yosuwa abwira ba bagabo babiri batataga igihugu ati, nimwinjire mu nzu ya Marayi musohore uwo mugore n'ibyo afite byose nk'uko mwamurahiye. Nuko abo basore bari batase barinjira basohora Rahabu na se na nyina na bene se n'ibyo yari afite byose n'umuryango wabo wose, babishyira inyuma y'urugerero rw'Abisirayeli. Umudugudu barawutwika n'ibyarimo byose, keretse ifeza n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'ibyuma, kugira ngo bazabishyire mu nzu y'ububiko bw'Uwiteka. Nuko Yosuwa arokora Marayi wa Rahabu n'inzu ya se n'ibyo yari afite byose, aba mu Bisirayeli na bugingo n'ubu, kuko yahishe za ntumwa Yosuwa yatumaga gutati Yeriko. Yosuwa avumi Yeriko. Icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza arahira ati, umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azahaterera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi we. Nuko Uwiteka yabanaga na Yosuwa kandi arogera byamamara mu gihugu cyose.